Spaceship Music.
Joker. K-Coda.
Yeah. It's your boy T.A. Yeah.
Bali pesha mazambia ni gelo. Inkanda MTN Tokyo I'm yellow. Elo. Boko si chimona Kilimanjaro. Ponya ma window tu idosele mujalo. Ah. Bali pesha mazambia ni babies. Kuticha baposha ni muma betinzi. Boko si chimona Kilimanjaro. Nga chapi dapa bige.
Kondolo muku.
What's with the backside? If you finna fit we katisha offside. Kuichai langoli na madia jenga. Zinki mana boy. Ama gelo pa zedi bali mpesha. Katushi wa imini na pakumpesha. Bwete nota imini antizi. Kaya muma ya ziba na maandizi. Kabali duwe ni mampi wa bantu. Simu ziba mwasoko ni za bantu. Ni scratchi kati MTN inkanda. Ni mvelangati ni naleta warogo panganda. Mablesa na wobali nu. Chenzo enda hapa chaka chili nyu. I love you bwete, please I'm sorry. Lete tipunzileko Big Bang Theory. Bali pesha mazambia ni gelo. Inkanda MTN Tokyo I'm yellow. Elo. Boko si chimona Kilimanjaro. Ponya ama window tu idosele mujalo. Bali pesha mazambia ni babies. Kuticha baposha ni muma betinzi. Boko si chimona Kilimanjaro. Nga chapi dapa bige.
Kondolo muku.
What's with the backside? If you finna fit we katisha offside. Kuicha ilangoli na madia jenga. Zinki mana boy. Gaipa zedi samaleka mama ipite. Ama tiola mukosi 360 degrees. Kuti aitambe mushe big boxi angati ya furu fute. Tuba gai kwa kuchechi ngato tulimfwe. Atitize sini luki na tipweti. Koma kukwaya ndiye tupundula tulipe. Drama inangu mwandi iwe ungaseki. Magai let me tell you something. Osa zifuta if your body is wishini. Osa mvela mutima chache pipini. Muzaka leka kutamba topa la potom. Bali pesha mazambia ni gelo. Inkanda MTN Tokyo I'm yellow. Elo. Boko si chimona Kilimanjaro. Ponya ama window tu idosele mujalo. Bali pesha mazambia ni babies. Kuticha baposha ni muma betinzi. Boko si chimona Kilimanjaro. Nga chapi dapa bige.
Kondolo muku.
What's with the backside? If you finna fit we katisha offside. Kuicha ilangoli na madia jenga. Zinki mana boy.
Kondolo muku.
Coca Cola with the body. Wine for the door with her body. Shady don't play, she a big deal. Big shot caller with a QQ. She got the sauce in the gravy. Body on flick, girl you wavy. Da 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 di 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 da da da. Come slow, I need for the dun da da.
Bali pesha mazambia ni gelo. Inkanda MTN Tokyo I'm yellow. Elo. Boko si chimona Kilimanjaro. Ponya ama window tu idosele mujalo. Bali pesha mazambia ni babies. Kuticha baposha ni muma betinzi. Boko si chimona Kilimanjaro. Nga chapi dapa bige.
Kondolo muku.
What's with the backside? If you finna fit we katisha offside. Kuicha ilangoli na madia jenga. Zinki mana boy.
Spaceship Music.
Joker, Young Kada, what up? Caxton and Major. BT Africa. Batias. Managers. Rosette Mwanga.